Christina, kade umtshele mama ukuthi asuke sibonane. Ubaba mama kade umtshela ukuthi asuke sibonane. Bengikuthanda mina, wentombi emnyama mina, ngiyakuthanda sibonono sam. Ngiyakuthanda wentombi emnyama, ngiyakuthanda sibonono. Shua, shua, yebo, ngiyakuthanda sibonono. Shua, shua, yebo, ngiyakuthanda sibonono. Mama, ezikude mina, ezintabeni zochinda. Ngiyakuthanda wentombi emnyama, ngiyakuthanda sibonono. Ngiyakuthanda mina wentombi emnyama, wena ngiyakuthanda. Das po no no.